Akati kitongole kyenjigiriza ekyan kwanzi kyalikirivuulu abasomesa abasobola okwosa emirimu gyabwe nga kati eby'okusomesa mu baayivaako bayinza n'okuba ng'abaana abalekedde kukola birala ebigambo bino.
Ensonga ey'abasomesa okwebulankanya ku mirimu enokoddwayo ekitongole Kiweezo Uganda bwe kibadde kifulumya alipoota yaakyo gye kyakoze mu disitulikiti y'ekyankwanzi engeri abayizi gye bakulamu okusoma n'okubala wabula ne kizuula nga bwe bitatambula kinawaddanga entabwe eva ku basomesa okubeera basemugayavu mu kusomesa okusinziira ku Sara Okosi okuba mu kitongole Kiweezo Uganda atubulidde nti mu alipoota gye bafulumizza nti ebaddemu ebirumira nti naye era n'ebirungi mu ebiri
ekyatambulamu obulungi kyali nti abaana bwe batuuka okukola okubala okubala bakukolako bulungi bagezaako kubanga ffe tugezesa abaana okusinziira ku okumanya okwa P2 naye mu kunoonyereza kuno oyinza okusanga n'omwana owa P7 nga tamanyi na kusoma tamanyi na kwegamba n'okubala kwennyini gye tukola nga bibalema kale naye ku mulundi guno around bwe twakoze okunoonyereza kuno twazudde nti abaana kubala bagezaagezaako naye literacy okusoma obusomi basoma naye tebabitegeera omwana ayinza okusoma ekintu naye nga takitegeera bumubuuza ekituzo takiddamu.
Yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo Eva Katono annyonnyodde engeri gye bagenda okulwanyisaamu omuze gw'abasomesa okwebulankanya ku mirimu.
Kivuddeyo nnyo mu Uwezo Report yagamba nti abasomesa bayusayusa nnyo in the time of assessment. Kino tusazeewo technically ngambye olukiiko nti engeri gye tusobola okukomyamu okwosayusa kuno kubanga babadde bayusayusa nga babagamba nti bazze ku disitulikiti tugenda ku gazeti nga days of when head teachers bajja kujjanga okusubmitinga records information gye tubaagalako ku masomero and we tujja kutuulanga wamu tubagambe nti kati olwaleero muleeta accountabilities olwaleero muleeta appraisals tumalewo embeera eno Uwezo gye yalaba ti abasomesa baabasanganga nga tebaliyo ku masomero n'abasomesa abamu.
Ssaabawandiisi w'ebyenjigiriza ku lukiiko olukulembera disitulikiti y'ekyankwanzi Nakayiza Mebo alaze okutya olw'abasomesa n'abakulu b'amasomero abatayagala kubeera kyakulabirako mu kwogera Olungereza nti kiviiriddeko abaana obutaluyiga.
Nti nagezaakoko ku nsonga y'abasomesa okubanga basomesa abaana baffe mu Uganda nga omusomesa ga gwakundyeta entebe eyo omwana anaakwegomba koki gwe ng'omusomesa omwana bweyogera naye mu luzungu yeegomba agamba ulira akisenti ya masa naye kati gw'omusomesa watosobola kwogera luzungu omwana agenda kwegomba koki n'olwekyo bwe nabuuzabuuza ku basomesa nga ngamba ate ge mateeka ga gavumenti naye even ku assembly ng'omusomesa olamu asuze muti eyo kwanza nali mmanyi bwe banga abaana babasomesa aba lower class ng'abasomesa olulimi local language tegenda ate ku assembly ko ku assembly kuliko aba P5 aba P6 n'aba P7
ku lwa Ssedume Lubogola Simba nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekyankwanzi.